dachimsafi.com.
Ni wape? Ni wape?
Zo! MM Sound Baby.
Tala diusa.
Oje mwani ulintaka mwenyewe leo vipi unatangazia kwa watu umeniacha.
Mama kimbo, sautu luki za kibongo wezo tana nadisia. Mala Spartacus, mala kumbolela. Zaki zungu za kibongo wezo tana nadisia.
Dachimsafi.com.
We uyu mweza koka kuzidi ndoma na nkakuchiti. Mweza kwa nani jari ndoma na nkakuchiti we. Kwani mimi hapa suku macha ai brand ya msani ni wape weka tena
we jamani usinishike bega
mpenzi wangu yuko hapa hapa
usinishike shati
mpenzi wangu yuko hapa hapa
usinishike bega
mpenzi wangu yuko hapa hapa
usinishike shati
mpenzi wangu yuko hapa hapa
wapi
hapa
wapi
hapa
wapi wapi.
O jamani kama mchawi vile wona kwenda mbele. Kama mchawi wana kuna rudi nyuma. Kama mchawi wana kuna kwenda mbele. Kama mchawi vile wona rudi nyuma. Wana kukinyume nyume, kinyume nyume. Masira kinyume nyume, kinyume nyume. Suwe na kinyume nyume, kinyume nyume. Amini kwamba Sadimi manager MC Freddy, we producer Tala Yusa. Watch out,
ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.